Oh, yeah, we're throwing it.
Sure, shall we go, man?
Mas o gelepo, mas o gelepo.
We stood there.
Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Andi. Oya masegele boy nimepata shangazi we. Atasikia tumia ndumba waganga wengi. Nchikavu nimefua sama. Kanitoa yombo kanileta masaki. Kwanza maji ya kuoga linaunga na nazi we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Leo tembo na uwa kwa manaki we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Nikili tumadukani linafunja kabati we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Mafurugu mafuru maichapati we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Shangazi ya kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Shangazi kafua deni, shangazi kafua juu, na siku likinifumu, litanitolea bunduki. Kwanza maji ya kuoga linaunga na nazi we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Leo tembo na uwa kwa manati we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Nikili tumadukani linafunja kabati we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Mafurugu mafuru maichapati we, shangi ingilo.
Shangazi we. Shangazi ya kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Lona kurusha ni tema segele boy, what's up? Hey.
Trump.